ele kominimo mayne soro wado wakati mo kalte wa endan gartol himbe wonnobe no hamono boko haram himbe hewbe no ngodi ko gonno je e majjum yoga mabbe no milani na han tawe himbe jafondiri e himbe bendon joddo e mabbe
komin gidi woni fitina o to timmir habdu amma o timmira potal caka himbe be garta min gade jonde amin hinde gam min fu min bandiraabe i adama fu no wofa de jomum wofi fa anditani hore mum to ko hida woni to nangire dum de Allah wadi hakkiloji mabbe garti har wuro to sai min nangabe min takka amin de be gadi du min jabboto be no wudiri
tawama himbe wobbe do ndara hono beedo himbe wobbe boko haram ko warti be wana himbe wawbe joddede e mu en nom sabu be gadi bonondaji yaade himbe koreejeje mabbe den nenne bibbe wuro wawata wondude e mabbe hono yorno himbe tawabe ele bangere tenden abori go'o mo mayne sorwa ko be kalini
no wodi be abadana te boko haram nangabe jara nyamai ko dum dari sai dum andi ko be tawaka e boko haram den be jofa amma natu do e boko haram wari himbe de gonga hana yofi
akoi wo anda
e dum tawi gala e boko haram amma no nangani non en ko jofa min jabake dum amma mo neddo hi'i wari inna neddo na baba neddo neddo wawa jabi yofi jonde jantan hida ba neddo o yofama accataake joodo jam to tokki fu no warete
ko yana bata zo akaci shi
secrétaire kawjido mairie en sorwa mbi tedo mayi lawang grema mala o wi ele jile makko ni gomnanti kany e wallu mudum no kaani daro firta ko himbe andene himbe fa woda ko watto jonde ne enna wala jonde jam hakkunde mabbe fa tawe du kondam basi fujju wi fa laade
de gonga sa pirtol ko himbe famtinabe dun du der balla ardibe diina e haloobe nane do der leedi misali be bajo himbe do ko qur'an wi'i do fil ittan do neddo yonki dume hana walani de hana non nyande fu be gadda do no wodi yottotobe denne dum hedo gina fa dum fewna berde himbe